urusaku rwazo rumena amatwi yanjye kesha amahoro yanjye atwarwa n'ubusa pe kumva umutima wanjye udatuje
See.